sawirkii 10 Yoonaay 7 sannado badan ba'dishay yaa Ibraahim iyo bil'aantii Saara unug aan heleen. Maalin yaa Saara walaa inkooy uy ku hunduraayeen malag, Ibraahimna walaa ki jiray minka. Laakiin Ibraahim walaa an weeri shagaaloogiis. Shagaaloogiis an shagaayi doonta magacaasna walaa li aree Hagar. Saarana walaa idhati intii Hagar ad la seexato yaa an fadee sidii an ilma ki helo. Maddii Hagar uuraysati yaa Saara kama seerti. Si hun yaana in la dhaganti. Laakiin Eebbahay malag yaha an jiri Hagar. Wana galbi gabooji. Walaan in sheegay wayna areey ad wiil yaa dhali doonte. Wiilkaasna an wiinaadi doone. Wiilkaasna walaa lambihii doone Ismaa'iil. Ismaa'iil walaa heli doone aruur badan. Walaana ki weeli doone bogor fara jeyina wiinaadi doone. Ismaa'iil walaa kaloo noqodi doone aabihii Arabta. Eebbahayna waa kaloo ki ari Ibraahim iyo bil'aantay Saara walaa in ka weeli doone maddii idin dukoodaan yaa in sii doone wiil. Wiilkaasna an barakadayi doone ummadda oo dhan yaa ki barakadeeyaayay.